So,
mwana wa mkombwa. Kulipuanji uko kufamu. I feel so good munga ndine kestia. K army back na no mestia. Baro diva si domo yo. Alpha Junior na Romeo pa flow.
Bambi wali fwa, bambi wali tusha ine pochili.